ji jotamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hedi be janwale modo eden goni e bette altinere sappo e jeddi lewru uddi hitande 2020 yamde jene jabbore ke silimalji sappo e jene Ousmane Niali Boulle kabaruji do Mamadi Keita to boggi jandido sakirabe andon ana hulbini pat ima daraji goddi ngada golleji kewdi hono huminibe jande denago lamorde bi ngada murtireji fuddude yontere de le wattu got M5 RFP holiti golleji kewdi di watta le yontere de maybe di don goto o yo kaboto do leggubal ganda koy dum wadi kenyanto gawto sabe iblise ngado leggende ndi lamu ko be nokku o kuliti metti mube e di masibaji e be darta himbe baltin hakkilaji muben yimbe na yon kedde ke wondu majube njita ka tafon le mutugol pinasi goto hakkunde mopti e nyafunke ko sabe bin kasaro andaga tafon ka hebe yaltude yoga en kuliti wid hebbingul ka ke sabe bin kasaro yo di woni sembe kabaruji beta ko bismillah modon heda studio tamani taggal M5 RFP bale godde ana anni wadde imma daraji majireji le balde garoje musel en police en administrateur civil en kany e gollobe humenibe hajuji malin gondi sel ana anni wadde murtireji golle fudude yontere de be fuube mbibe ngadan ko be bay fu faado be kibi sagoji mabbe faabe durde dem fam kedan Aminata Diallo
syndicat janginobe sinnimbe sappo e jo lewru octobre 2016 ana ngadi noddango faade e janginobe leedi di njoppo golle altinere sappo e jeedi di wurut nde felde ka suppike gollobe to ministere daraniine jande leedi mali e wayde gollirde no haniri tobbere sariyawul 33 e janabul hono no wiri kananke leedi di taboren tiagal janginobe police en dum ana ni darunde golle altinere nde sabe majjun woni ministre kesso iti secrétaire général mabbe e golle syndicat ji administrateur civil en woni gouverneur warde préfet et sous-préfet ngaji dun ana anni joinde talkur murter golle talataare walornde e kolliti wiide yimbe mabbe nyallan ana bare ana tuute de wuddu fa warde sahil leydi ndi faana de murtere woni dardude lam leydi mandi ndi darno denagu mabbe kany e yobude be joddiji mabbe kiddi sappo go lewru uttudun syndicat libre des travailleurs des affaires étrangères ana anni kany dun wadde murtere de joini dereji mudum inna sappo lewru ut yabindu ndu hollitinde tan tiagal M5 RFP gouvernement e hebi felde wande habore mudum
fadde mouvement di 5 juin holiti wiide wadan imma daraji kewdi le yontere nde le programme be ngada majireji do bamako do talataare nde e alalbare nde to katitu alkamisar warorde tagal imma daraji be ngada kawrital mangal leedi yanka ko aljimaara warorde be jokkina jonde ala noga etati lewru otndu e wi horbe fedde nde le yontere warorde be ngada majire nyande noga e dun talataare noga e joyi lewru otu be ngada jonde place de l'indépendance fa jangu mudun meccintinde wiide di golleji de be gonde wadde ko be dartata yo horeju leydi meden di Ibrahim Boubacar Keita fa immo do sallio andon di kabaruji fu sakiraabe do baa hebudde do WhatsApp do numero 67 62 88 51 oran baa do noddu do numero via mo 37 321 do hello jam en Facebook et Twitter do oran baa hebudde di Iblisa waɗi no kenyanto gawto sukaɓe ɗiɗo joggiɓe kaɓorɗe wonnoɓe dow moto mbari kaɓotoɗo goto mo gubal ganda koy caggal masibo o himɓe jokkitake caggal waɗɓe o golle goto e mabɓe nangama kañumdu tappa fa yonki muɗum yalti ɗi masibaji ana mbawi ɓeydude tiɗal bangal gondal hakkunde himɓe gawo ley muɗum mere guendi ndi holliti metti muɗum ana darta du e jama o waldin hakkillaji muɗum keɗe ko Boubacar Dakka Tarawre wi Ali May keƴara men gonɗo toon to faccitan Alice
nous sommes face à
feude dido ti dalaji ana heba libbi joni din gallure gawoni bandi en wondi wadde ya warta do bide narda yimbe be saw ganyani wadde ta fe mun so wana bonanda mi kana yabe lawol bonanda bide narda yimbe gawbe fu sawro nangundira so mi kedini sawraare taggal mi latta ko yimbe chaahi be kase gallure gawoni ana landini wattu fu wadde imma daraji feude hono ti dalaji gonga bilisa ana hakkure yimbe de odo wattu neddo fu mo hakkengaji mudu banta waji de mettete arabu en kanye tamashaki en anahani nangondirde de lawol chaahu
pinasi goto muti alalbar yabbenende hakkunde muti e nyafonke e wi himbe ton himbe nayo kedde ken wondu hewbe majjube njita ka tafon kaake jaagu kewde ko yata milliyoji chapande chapande mursama anda ka tafon ko sabimbini kasara o ka sikitama wiade yabbintingol kaake sabimbini o ministre kuminido ha juji Francine gondi tiagal leydi ndi holiti wiide galle yogaje le marido galle kay sigaso e sigu latake nokkuje kulbinide do kana yottede den no ebe darta himbe leydi mabbe pati ngatta koyde mubben leydi galle dabere de dabere pamama tiag yontere tiagal ko himbe Francine Diego mbarali leydi Niger yodum dabere faabe den himbe mabbe e wi Serge Daniel andino kabaru dena ko kede ko wi alisise.
Fa wawde hunchande hore yimbe leydi France be yonki mu itta le leydi Niger gouvernement leydi France bami ania beydude imma daraji mudum fewde denagu yimbel mabbe gombe ni dido region aji tiagal majjum o wadi noddan o fewde bibbe leydi mako rento wotta yaade nokkule to be kada yaade le leydi Malini nokkule to bibbe leydi France hada yaade le leydi Malini ana wondi beydade nga hodun sabi kay gonga ko biida ko nayorto bangal kay ko nafamu ana mawni sanni sabi kayi le sahal leydi woni wattu wadino le lamu kayi o gubbe jogibe kaborde gundube jihadiste masin binno yimbe le region o le miloja dun sabi so gouvernement leydi France bami ania beedude lamu kayi o do e nokkule to bibbe leydi mako hada yaade ana wawi wede tourisme ka majji le leydi Malini so odo jabana kan kongongo
le deutere bangune de holita ka dunken ande oni kuliti wiide kanan kobe mali mawbe yogabe ana golide e sottobe doroguji le leful sahara gol le windande de lebe inde mumben inda ana hen directeur securite d'etat don Moussa Diawara kanye e nodirte do keba sangare o kabaru bangudo joni ana wawi hebude ana wawi habude hore gouvernement mali o e wise ba hakkile yogabe sabi e wi brema e liddi ko andindo nedda ku jangino universite no mali wori handen ni de tongande ana beyde hollitinde lamu bondo gondo leydi Mali ko M5RFP wondi e hollitinde kede ko wi Aissata Diarra do faccitango Alissise
changini du walde monde aduna humande ndenaku aduna kanyum windi dewtere de kabaru Mali dewtere de holli yibe hewna le lamu o ana badi lamu ana golde lamu o kanyum kadi ko wete accord d'Alger non ko signina hakunde Mali e habnobe Mali be wi kanyum kadi den hebde lamu dewtere changini de du holli di rafindenaku Mali hakunde man to du kambe be indabe be kanyum tinni kabaru rafindenaku Mali be kullino tawada hef be jukambe na be jukata da holli rawani wamo be kalno hala mudum on jomun jukaka fa tinni fiige latti ke debite on do imano kawaru do wugi to funange to ay joni dum inde wodo kalama tanu fudino habo do man do holla wi rafa dena ko na Mali be kulli lamu Mali o do wala lamu lobbo jonka der dewtere so wari ona sembitina kambe na hala mabbe way wodo de fiide laaji goddi jonka leedi hora mum tan baabi te ndu jaltede kollaka dum gonga mo
sagira won kebi famu dun yo brema eliddi ko jaati woni kala noddo sappo lewru ut nyalom afrika kejanaado talki jibinirde o nyalom yambina male mali le wattu mo hebinde suko mudun talkudo jibinirdu hunde fubura dun tidde jamara de ana haifa meri ngaji di kany endu kolitiwide dun gana dun wana gonga direction nationale de l'état civil holitiwide meri ngaji di jaata yafu amude talki jibinirde di kani gollirinde fabedure de famu kedden Alissise Aminata Diallo
Mary ana hokka dereji kolloji jeyal no sari e wirini fa darno hakkeji bibbe adama remme e gurnan mudun ka tidallaji ana e hebude di dereji non hollitiri nafune tarawere kanko mo inna suka goto mo wari dartude wulu sebe suga makko mo holliti wiide cilitati o mo yaha warde mo ronki mo hebu e jungo ben kero den nafune ko sifi e dow majjun
nena na denga wulu 7 min tan ko jippinir mo suka angar min min suudu do goto suga niko no ga jitti lewru me beti ni kam wara nanga talkurum no ga jitti ben juin hajiju anjo pam watu fusu mi wara na talkurum tugu passe o do ana hin ngonga o ya warta o fu ngi la no fe
ate soro hidugol kayaji do inde de mindete do lato sababu iti dallaji gadduji ya wartaji non hollitiri docteur Abdoulaye Alkadi kako directeur national mairie ngaji kero dem
ici magasin amen don gontal ki jipinur mu fahi le nyalo mo hande o mi ndokka be talki fa be jonna ka tikal tawi sariya do ndi be be jonna ka tikal talki di mer mi ndokka tan ko tin ko wona mi be hango wa be nangude ki vient juste pour enlever c'est garantie
gollo be mairie commune 6 district bamako oka kolliti wiide halaji di directeur national mairie ngaji di haadini warra non adama dumbia kanko mo jokko nayo o maire commune 6 district bamako o kero demo
le miloji a wana ngonga what you know what to hebugol no talkidi anati do ana batto do be tati joni kolliti de wiide minen woni chalibe nangoyde talkidi dum wana hunde ko jotti
mi cintinde tan iwde den warde hande laabi an gonde bamede faano di golleji e mairie ngaji di mbaa yarde yeso e duubi garoji do e 2025 ila yu kollitan neddo sariyaji kanyi en haani jogaraaji hakkeji golleji mudun e le gollirde de
nokku pala non da hakunde bankoni e ipodram yopitama pon o faldanoma e bundiji ko hi ko himbe hedde on ko ngade dum wadina yontere jabbene de ko yaata balde jeddi faabe doren fam keddan aminata jalla aldicc
dum ye weltare maunde e yimbe wombe hakkunde lawul bankoni kanyi ipodram tiagal nyalomaaji kewdi e hebugol tiidalla lawul sabe wayde ittugol nyamaaji e laawi de jenka mu jabborto e leedende de ka tiidalla o timmali non hollitiri Boubacar Sakoni kanko mo minije gondo dande pondo wonko o sifi hen
nous faisons nous même le curage
minen jati woni jaltinobe di so min narda yimbe meribe wora banta ngabe jabata warne lawul gol ko tacca ana heba le uji ko min gadi fami keba pitide lawongo to mi gon jon do kan di adan hebi lawol ka fa do mi goni hande do tundi fusen aidi ana wondi yaltinede titala o pon on
e duo pon
no lamu ko be kanirani fu lami be meri commune 1 o imini yimbe gollobe gollangal fa jaha itoya tundiji gondi e lawi de jiyanka muji jabborto do non holtiri bani sangare kanko mo jokko mer tato bo e meri commune 3 o kero dem
bon nyamay momina na
sin bele kudube nuku ojaatu woni sabe tidda laaji dibe gonde mundi sabe kambe woni tipotobe tundi de luggete ndiyaneji dabborto limbe meri be yihi tay ko ken tudi gollirde meri kuma nidi yaltinde tundi fusen ngaydi wadi golle mu ono yaawel de balligu yimbe ozun
elevi gollo meri be sam golcuudi sababu mudun woni nyamaaji juppeteedi David njankam mu dabborto be darde yimbe galle be tinno gattana gar gollal hakkille fa jogolal hebe e dow majjun
nyalande alankenya sapo e jagon lewru utto hitande 2020 le himbe temere jago en noga e jaddombe ijam ben jewa kanan ko be docteur en quality wiide noga e jagon wonno taabe nyaw o won e mu ben don nyaw coronavirus o be onanguno arande holitam yede goto santanama wala ka fu keddido dum watta himbe ujinaaji idon e temere jago e chapande nayom be nyaw o nangi le leedi med en di ille ko naati wadde handen santanabe ujinere e temere jeno e chapande jetto e jaddombe o acce yo temedere e noga e jeno do kabaruj akti covid kedden mumin sende bo mahamadu samaseko
si jotamani
le hejo akti covid hande min garan yade le nuku laboratoire gondo ponge humanido kabaru nyaw coronavirus yo nuku do ben ewata so tawi nyaw o ana e yimbele buri fur yimbele sikitabe ponjeto hono be gollataton en tidala jikki ben jogi hono luga goldi ngadete dun Mamadou Samaseku wara martinde on kabaru do majjun
to laboratoire lolido miko bacteriologie e kabaru jonteji woni ko neldete ijammeji yimbele sikitabe tawrede nyaw covid 19 noku mo wona goda fufu yamurte natude e mudu batte fratiji ge nyawdi e le mudun gorko e debbo e li bornaki mabbe hertadi na gondi hinade kabar mudu Yusufa asidina do sanne tagal mudu woni ko jabatagu mudun wadate e le machine ngaji di don ko holliti docteur Amadou Kone horejo ndedo guldirde de wartumu coronavirus o fuddi laboratoire mo americain be hokki amen na landini non ana nyaki non tan gede jabatagu IMGD don dun kambe pawto amen lidi amerika be totimindo deno no yawiri woni ko min gadi kore arandere de fa wartu mo min jiti yibe le chawbe ge nyaw coronavirus le laboratoire amen o e wi docteur Amadou Kone gollobe tonbe kay nangude imadra jamma ila nyoloma yalla hinnaade dido jammeji di digge nyaw covid 19 yita e mudum beedade jawtagol lo jammeji di min gaddum no golleji goddi jam yimbele cikitaabe lini mari be fuf hawrintinte to nokku en respect deno kambe dum be nandam ga en kenyan hakke chakuji di jam tamdir wonno ga bangal jawtagol mi citan wiide chapantati le temedere jawtagol lo jamde fuf yo elde o do laboratoire o wada e wi goldirde en respect
bangalla habude nyaw coronavirus fedde humanido kabaru gure le lidi mali hokki ko buri tonuji ujunaji sappo gure yimbele kasinginabe fanda munno yo walludebe bangal gure buri fu yimbele be galla bawde keden joni lamdi kedotobe men yo professeur Dawda Kasumenta duke ande nyaw coronavirus jabotodun.
Allô docteur, les localités
nokuji di geyi nyaaw jita ke mudum dine tama yu batte wala fufu geyi nyaaw di wawani ben
contre la maladie.
Là aussi il faut faire des
do en dun an hani i yam yawte yo golle horgol non andude ko dum sabu geyi nyaaw di jita ka ele nokuji yogaji yalla anay tade mabbe sifa sakari nyaaw on yawtaade hono dum lati den no wakat juuno dum hani hunjene do hore yalla famude kabar mudum
compréhension de la maladie
do timmata heju men acci covid hande Allah hullen jango patin jegiton yalla odon reena ko e mon e nyaw coronavirus tousé sa tufu nangirde bafe mon
sijo tamani
sijo tamani yo faba lamu leede Suède, Danemark, Suisse e fedde leede Europe.
Sakirabe do kadudi kabaru jika kedde hedade do e seda yewtere parlonde l'environnement de waran jukkininde wassalam
sijo tamani.